Dede. Ya beleza mimi. Eja ni makere mazinenye. Eja ni makere mazinenye. Tuara mkanga ganina. Tuara mkanga gani. Abi mama na ngake matize. Mbume matize. Makere matiru warangu. Senteri peru. Killing a young one.
Thank you. Thank you. Yeah.